you already know.
Kukupenda siyo kutapika dhambi. Nahitaji sana baby uwe nami. True love baby siyo money. Pull up baby kuja nami. Show me love baby come let's go. Nilikupenda kutoka tukiwa wadogo. Kakulia mita kakule kushoto.
Tuonyeshe watu penzi letu.
Niko kama nimerogwa. Wana niona muoga. Mtima wangu umeiba. Nasikia la fever. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka nikuvishe pete. Pretty girl tete. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka punguze makeke. Bim! Wangu miraka tete. Ika tete ike wakubaruri akebe. Kankuta lingula gena base. Mbala gena funyanya gala te wabe. Show me love baby come let's go. Nilikupenda kutoka tukiwa wadogo. Kakulia mita kakule kushoto.
Tuonyeshe watu penzi letu la moto.
Pretty girl tete. Sema chote nikilete. My girl tete. Nataka nikuvishe pete. Pretty girl tete. Sema chote nikilete. My girl tete. Nataka punguze makeke.
www.mp3ugandanmusic.com